all tell stories. Not to make you put on, give you a sob story.
Zedwalk.com.
But sometimes you get down and you think, there's some weird people in this world. God, what I'm preaching is, there's people in this world that says all the right stuff, but they have a weird spirit.
Mfowethu,
hayi mfethu, yazi ukuthi mfethu ngithi angikutshele ngalishandisa mfethu.
Yithini mnganami?
Hayi kunomjide engamfili kahle mfethu.
Yini ubalo mfethu?
Yabona umjide lo kuthi usikuva mfethu, yangumuzwa mfethu.
Hawu mfethu yini mfethu?
Hayi ngathi iyapretenda kakhulu yashandisa.
Hayi bo mfethu, awuthe grand, nangaze ngize lutho phela olubi ngayo
mfethu. Hayi mfethu.
Hayi bo mfethu, awuthe grand, yithini mfethu? Ngidlali ngayo mfethu. Usikufu makulufu, mabhamuzu, shisa nkawza chuzu, makahlela baribu, bugu bugu yaliphezulu, ngu, buka thambolinyo, maphahla ngesithupha, hlakaniphi isithiyo, leze sithatha isidumbu sakho, mase zisiphakele izinja, zimise usikize zonke iy'gebengu, emgedeni ngomjiji, ukhokhovula umakulufu, mavula avaladlela, stradini kwi-president, abanye bathi uMandela, uMarufathi umatherfucker, kase ugoqe ngokuhleka, majayi bahleka nesitha, kanti uzakhanda iqhinga, pathochero periperi, izinto ey'nuko kwestrobheli ungadideki leli hansi lento uyigoqe ngebheli usangakudansisela umqondo ngamavesi ebhayibheli usanokudidisa nomqondo agoqa fase ngoqhonono usanokufasa iblak ngogoloko masekhezi izolo usanokuphuma ngobumnyama buye kusela phethe umnotho unhlangunde nosoyayo iy'thakazelo zalolofo
nangilo gayo usikuva mpethu averayithi umbone
ayi ngeke ungangitsheli ngosikuva ungangitsheli ngosikuva usikuva uyawathanda amantombazane o
ukwazelaphi-ke wena lokho
lalela ngikutshela into engiyaziyo
mina lo gayo mpethu ngiye ngibone erayithi uyakwazi ukubhalansisa iy'nto zakhe
kodwa mina ngiyaphisa ngiyaphisa
as much as kuwumfana waselokishini but into yakhe ibhalansile
umbeniyeunakangeke uyawathanda amantombazane lo gayo
ngikutshela ngomaphezulu josidinyela zulu laduma mawungiphikisa phohle laquma didisahleka kwaqo gijima lalaphenduka rhester ubevala istradila stradile muhlobisa ushaka ivala ugulufa ngempeni ukuphithemba marhumusha duduza mr storyteller ngelirik inhliziyo egeza udancol udancol inkundla ihlokomisa umalala negani ma ungakhokho uzakukhokhela igani gaqaba gaqicham kwehla ikofini goodbye mawumbuba yibhubha ekhanya ubizwa ngosiphamanti isibongo sakho ubiza umbamba ufika emshadweni enga-invayithwanga fika tshontshuba nakwi-event engabhukhwanga jika qopho umlalo yena kasophetha igadara manje zonke siyadala sitha sam sitha down sitha sam shisa inkawuza bathi udankeni ukuluva lezi y'thakazelo zakhe
hayi bo bebe wena yini uthanda ukulala lezi ngoma cause mina imeseji yala ngizwa nozwane
hayi bo ingoma zalo mfethu ziyi-right kabebe yazi ziyakha
hayi bo phela hayi bo kahle ngibona wena ngizwa into eyakhayo la
hayi uyinika ithuba bebe uyilalela
hayi ngeke hayi ngeke
ukuze nemsebenzi yakhe yazi umsebenzi uyanikela ngisho nasi
hayi ngeke
khasha
mina into engizwayo uyizwa
wena
hayi no uyizwa
umaqinisa thambisa gijimisa izithe emini ebusuku umthangala jomba mashumori yajerusalema ebaphakamisa umahogela imali ngamakhali phakethe elistripa umafihla ibhawoda emqolo nokho liphuma mayidinwa umadidisa udikadika odwinkidwinki ubapha uswit sokugcolisa idibadiba mawuyisithi uyagwinyisa umafihla usizi ngesimayile ekuqasheleni ekhali efihla bari hlehla makayikhipha le nto ihlehla iyakhwehlela akanakukhekheleza mamusukele uzokubamba usuwedwa uviwe udwebe isikhathi eside kodwa uyajeza mayiqeda ube mzuzu usiphukuphuku lezi y'thakazelo zegulufu ezilotshwe ekukhulu kuthi uma iqhamuka kugoqa namathumbu ukuqhaqhazela iqulu mayikhuluma wena thula makancapha kuduma izulu mayizamula kunukukufa mayithimula kugqitsha ithulu nakwincwadi nje zona zikhona iy'thakazelo zekruger ha
Zedwop.com.